Malini Mortani Dancela, Dumimbe Nunabe from a Pelel Siku, Ni Abenuru Marabolo Konana, Utri Galeado Soro, Unim Madoche, Minumbora Mortani Jamanaka, Kanasigi Niroko Folina, Kakeni Malifintigla Kauka Ulika Joy, Niroko Folin Muni Galeo Serakaba, Wa Mini Fintigla Kawi, We Furaji Kelenka Kadi Dudum Fanama, Walasa Ukajiko Sekan Wayatuamina, Fintigla Kau Munumbe, Ayroko Folina, Ukanyama, Ni Uben Lieutenant Colonel Siaka Kumarekofo, Alevinia Folike Dudumi.
Mais am se ka ko 600 yere yere de akera malion ta halala parce que forage sonala mi an mission dia tigi mali armée de wulla ka ta forage cité madina fantilala kanyaga fanti ka boy kana belistico kana colonse e forage cité katila ka monte katila mission de mi yoro mi naka wo fana monte donc di chama mbade bora di mi bora alhamdullah di ka cha. Donc ambe président na ka gouvernement befo vraiment ni koy a diarani
malifini tigila kauka ni ulika jon nyema yitna colonel siaka kumari ay wili wili dake kanyeshi malidim bela jirema
inshallah jiko gelea ko ni go resolila bibini aka daga armée ko ka armée souteni rasa e kelena tawla am se ka stanso to gamina aka para armée ka rasayman dikula ali pengore be don am se ka ante mola minu ci tekele aka doga fo a armée malienne aka so ci de on am be ya awde fana kama aya famia ba inshallah ka ke tobe ni ka sal alam
ka don ka fo ni wati la bayna malifini tigila ka ka wuri ka jobu yani do kosobe malni murtani danche dula walasa lakana alini basigi obseka seika na tuwamina nindugu kofole nununa. Vewa bambara tola mudibu keita kabonara.